kustavi.
DJ Sound.
Nimedunda CBD nikaona jeso. Kakani mate mina meza.
Mungeza hewa, tukacheza.
When you come to the night party, bang
boy. Kukia madenge. Mbona itana, maze wa taitana.
Tatali waka Nairobi.
Bing, 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 bing.
DJ Starvey.
Sherehe turuke.
DJ Sarge, give him that fire. Give him the flame. Kaya's Bro's youngest DJ.
What's up, what's up? They call me Massa Uchi Kenyan boy. Mr. Lavi the Loka, and I'm chilling out with my main man, DJ Sonch.
Alumba ardhi akaumba mbingu, akaumba bara mwezi, akaumba nafsi, akaumba wivu, akaumba na mapenzi. Na kukuacha sisani, siwezi jaribu, mana penzi kwa mzani. Umenizidi mahpifu, shika vima usukani. Bada tuta baby koleza gia. Eni tam tam kama pink. Nakuta sweetie. Arote rote. Funde kwenye kwichi kwichi. Shepo vipi kama lote. Vete cheni shadiliti. Sitaki chiti. Watoke toke. Kwenye moyo nimekupa siti. Wendo derema. Kiso kukwacha o. Nazaje. Nazaje.
Nairobi, Kenya, DJ Sarge.
Follow on Instagram at DJ Starvey.
Hadithi kunja kisinjo, utamu kolea. Mwezenu huba niko kwa roo, imeni nokea. Vision shuda kole niho, unalo ambea. Mtaja kubwa makwa shako, kwa kutu ungeyea. Tena mikuwa kinuda kitari, na mpati bahalali. Kwa naitaga sukari, alamba am. Na jana ifunga nkasali, nikamuomba jalali. Tuwe pushe madohari, ya wanadamu.
Hyper boy.
We mtamtam kama pinki. Nakuta sweetie, arote rote. Funde kwenye kwichi kwichi. Shepo vipi, kama lote. Vete cheni shadiliti, sitaki chiti. Watoke bloke, kwenye moyo nimekupa siti. Wendo derema, so kukwacha mo.
Nazaje, nazaje, nazaje. Mweza kuhu, kukwacha siwe.
Niko na test, nimedunda CBD, nikaona test. Mina taka ni mchess. So many drink, they want bila chesa. Akiana ni chesa, anasababisha, juu ameweza. Kani mate mina meza. Akiana ni
chesa,
akiana ni chesa, anasababisha, juu ameweza. Kani mate mina meza. Confess, niko na test. Nimedunda CBD, nikaona test. Mina taka ni mchess. So many drink, they want bila chesa. Akiana ni chesa, anasababisha, juu ameweza. Kani mate mina meza. Aki boy chal mwambia sita mcheza. Na venye anaka kulegalize. Na hiyo smile inafanya mina fantasize. Na cheka cheku sijali ni venue many nice. Mistari zangu kazi jaweza mita revise. Napenda chali waka Nairobi. Chali maluku kaza lango na burale. Chali kama bien na nviri. Izo sahuti kejani taskia viti. Chali wa manjing na majong kama T-Dat booty na meja giflani. Na venye ameunga kama Oji Raburu na accent kashafi. Mina nasema Charlie waka Nairo tu. Waka Nairo tu. Charlie waka Nairo tu. Waka Nairo tu. Mi nasema Charlie waka Nairo tu. Waka Nairo tu. Charlie waka Nairo tu. Waka Nairo tu.
Nakanda tena nampanga kisha namtanda miziardi. Sena nipana tena nataka kisha namtuma gizani. Sena ni mada wango mavila misita genya. Bado naweka sije katekwa ndaba kindenga. Yani nimekata ni wangu wa motisha. Naroenda konga sije nikagua wangu wa dhati. Ananiweka nanga. Naroenda konga sije nibagua serikali.
Ni wangu wa motisha. Naroena konga sije nikakua. Anani
DJ Sarge.
Naroena konga sije nikakua.
Sali waka Nairo tu. Waka Nairo tu. Sali waka Nairo tu. Waka Nairo tu.
Baby kishingo ninginia. Nipeza kwa chukwa chumwenzako. Umeniteka asilimia. Umenifanya mbochi mikwako. Umeniteka asilimia. Umeniteka asilimia. Umenifanya mbochi mikwako. No, 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 no. Mapenzi bila makasiriko.
DJ Starvy.
No, 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 no. Kipenda basi heshima iko. Well, no, my love. Upote utakaponta kwenda. My sugar coke. Ata waseme nini na kupenda.
Nawe unapenda na sana baby.
Nawe
you are my lover my baby boo.
Nawe
unapenda na sana baby.
Nawe
atutatenga na mimi nawe.
Nawe
unapenda na sana baby.
Nawe
you are my lover my baby boo.
Nawe
unapenda na sana baby.
Nawe
atutatenga na mimi nawe.
Tamu kama kachumbari. Kasura kama kazari. Mtoto kweli ni hodari. Boga tam tena za bizari. Pama kubwa mwenzenu. Nimekufa nimeoza. Anavo nipenda mwenzenu. Kasha nipa unaoza. Mpaka naruka mateke. Yani jisi na mpende. Haje geto aniteke. Mie popote ntakwenda.
Kipenda basi heshima iko.
Well, no, my love. Popote utakapo ntakwenda. My sugar coke. Ata waseme nini na kupenda.
Nawe unapenda na sana baby.
Nawe you are my lover my baby.
DJ Starvy.
Life is so sweet, oh sana. So DJ make a piano down good. Hey, I'm going to you no move more. No kingdom, but the people down good. Come out as you got a condo. So DJ make a people down good. Hey, I'm going to you no move more. No kingdom, but the people down good. Come out as you got a condo.
DJ Starvy.
DJ Sanj, the hyper boy.
Keep on your gun to the night, party down good. Down good. When you move your body down good.
Visions, I will make it happen again. So when you move your body, baby, get ready, get ready. So when you move your body, baby, get ready, get ready. Now DJ play the song with thank God. Every move you no move more. Everybody sing Hosanna. Come out as if I can do.
So DJ make the people thank God. Every move you no move more.
Just like
you.
just like future killer. Diamond your money, hey. Strong foundation pillar. Hard you king on me, hey. And I know you've been my healer. Bringing you on me, yeah. I love you, my killer. Diamond
DJ Stavi
killer. Diamond your money, hey. Strong foundation pillar. Hard you king on me, hey. And I know you've been my healer. When goodness you on me, yeah. I love you, my drug kitchener. When you signal me, hey.
I gotta buy you a villa.
I don't wanna lie, baby, I don't wanna lie.
Cash, my cash, I love kiss your talk, your villa.
I don't wanna lie, baby, I don't wanna lie.
I gotta take my life for you.
I don't wanna lie, baby, I don't wanna lie.
I don't wanna lie, baby, baby, baby.
I don't wanna lie, baby, I don't wanna lie.
Ah, baby, can I spend my time with you, baby?
Spend my time with you, baby.
Bet my life on you, baby.
Bet my life on you.
Ah, baby, can I spend my time with you, baby?
Spend my time with you, baby.
Can I bet my life on you, baby?
Bet my life on you.
Anika, your love, your love. I'm lost in your love, your love. Anika, your love. Lost in your love.
From Nairobi, Kenya, Monday, DJ Sarge.
We go party.
Tuesday,
we go party.
Wednesday, Thursday,
we go party.
Friday, all the weekend,
party, party.
I bet the cup be drinky shaki, you know,
down there.
Be drinky shaki, you know,
down.
I take it down, I think it shaki, you know,
down there.
I think it shaki, you know,
down.
I wear, be drinky shaki, you know,
down there.
Be drinky shaki, you know,
down.
I take it down, I think it shaki, you know,
down there.
I think it shaki, you know,
down.
Ah, baby, can I spend my time with you, baby?
Spend my time with you, baby.
Bet my life on you, baby.
Bet my life on you.
Ah, baby, can I spend my time with you, baby?
Spend my time with you, baby.
Can I bet my life on you, baby?
Bet my life on you.
Anika, your love, your love.
Madini classic, yeah.
Anika, your love, your love.
Alexis on the beat.
Kama na mwana. Kanajificha ficha mana kamebeba zigo. Chajabu haka na mambo. Katoto kadugo ila mchezo meusoma.
DJ Sound.
Toto laka nairo, you know take bairo. Kana nifanya psycho. Oh yeah. Kanajificha ficha mana kamebeba zigo. Toto la kanairo, you know chaki bairo, kana nifanya psycho. Oh yeah. Kana penda kapicha kama mwana wa mitindo. Haya basi jionyeshe.
We mama.
Natamu na jamini mzuka ndiyo huzidondoshe.
We mama.
Haya basi jionyeshe.
We mama.
Natamu na jamini mzuka ndiyo huzidondoshe.
We mama.
Toto laka nairo, nairo, nairo. Toto laka nairo. Toto laka nairo, nairo, nairo. Toto laka nairo. Toto laka nairo.
Dio mio.
Toto laka nairo.
Kurugenzi.
Toto laka nairo.
Nairo, nairo, nairo. Kakona, bonge la zigo. Sura kidigo. Toto akicheza na fimbo na baki pigo. Kana nipendeza kalivyo kana maringo. Sukari inazidi kipimo na mwana figo. Fishi na mwiko na songa sima size ya soja. Majiko jiko imelazimu ntake mboga. Madiko diko tamwarojo ni kuonja. Kona kijiko na lapojo bila woka. Chono kibiringisha, maluna nifikisha. Bila unavido na zifashinda mafashionista. Mademo insta madiba wakyo mesikitika. Weke mafilter kwa picho na karibe dirisha. Bado ona ngaza idi ya.
DJ Starvey.
Wakumbuje malipao. Danga danga ukaonyeshe mkali wao.
Toto laka nairo. Chono chake bairo. Kana nifanya psycho.
Chama
Nakusho si ndo majambe Jambe, 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 jambe Sisi ndo majambe
on the beach, yeah. I had to do this for the fans' sake. I don't get it, all this love on the fan page. And plus I kill it on a damn stage, eating my competition like pancakes.
Ushoto ngoso inizabea machampis. When I'm razi besti zako ni masansi. When I'm babi wezi bishana na janjis. In fact I blow mo joke dross a lunches.
You hella dumb what you think is up with this fan page. You think you can just insult me cause this man's paid? I'm a G, name a nigga that I can't slay. Don't think you can intimidate me, boy, this man's prey.
Acha moto hapa sili bobo shante. Naika nairo kusha fungua ma branches. Nishaku mark red dot kama pantre. Kauta kizogo we comply, tu waza changle. Chukwa hii city simdio champes. Champes, champes, simdio ma champes.
Nah bro, you ain't no champes. Champes, champes, you cannot be champes.
Na kusho simdio ma champes. Champes, 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 this is my champagne.
Hell nah, you ain't no champagne. Champagne, champagne, champagne.
Just be shining na champagne, utaingiwa punches. Zako screen saver, bis zako zote monkey.
You gotta relax, man, you're not in this rap game. Sipping on a cheap liquor, we only do champagne.
Luku zako mbwakne, wezi kuwa champagne. Unajirombo sabure na ulikuwa classmate.
Nah, brother, see, you can't say. Me, I just stack gate. Oh, we used to school together, thank you for the update. Seeing you from over there, make you tell that it's a contest. Me ain't too many hit, make you know that it's the wrong step. You two are the biggest superstars in the country. So in actuality, both of you be champagne.
Poor boys, your champagne.
What you mean I ain't no champagne?
Nah, brother, you are wrong, this boy be a champagne.
Oh, we both the only champagne.
Hell yeah, I'm a champagne.
So if you know that you a champion, put them up, let's go.
Champagne, 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 champagne.
Hey yo, Mambo VP, this is your boy Kagumuga, and I'm hanging out with DJ Sun, the Hyper Boy.
DJ Stubby, DJ Stubby,
Diaspora's youngest DJ.
Nakuita fundo wa mapenzi. Leo nataka nifungue moyo kwako. Piga gita, sichambue na nyuzi. Leo nataka nikuimbie kanyimbo kako.
Tabasam lako mabuba, ata macho nkiafumba naliona. Ona, ona, my handsome, nigande kama ruba. Benzili sije yumba stakiona. Ona, ona, mapenzi yangu ya timi, bila kuwa na wema ibu. Pacha wako tuli nimekuzoea, navyo nitamini
imepotea. Kwa nini mtoto yako hata chai hawezi nunua? Kwa nini mama yakelewa kawaka na ripu pesa? Kwa nini mtoto yako
hata mimi nikiwa less napiga nguo za wiki za the best? Hata mimi channel napiga nguo za wiki za the best.
I was in charge to thank the Most High God for the gift of life. Yo. And there were people charging me left and right, back and forth.
No matter, wakiona prosperity. No matter, wanadhani ni abnormality. No matter, yani kama vile vanity. No matter, yote ni reality.
Mbona una roll kwenye bima? Singeshikia mama hata nyumba. Mbona unaishi kileleshu? Kikwanga baba kwa nateta na pesa.
Wengine wana information, wachache wana truth. Tu. Kuna wajinga wako tu na knowledge ya books.
Follow on Instagram, Facebook and Twitter DJ Sarge.
Na pia wale mtu wa na looks. Siamini ulimi ya mtu oni neno alie tu.
Binadamu wana maroho, nia yao kukuvunja moyo.
Binadamu always wanandia bari ya bandia. Tuko live juu ya grace ya Mungu, si favor ya mtu. Tulikubali hakuna aliye clean through. Hatukosi sposta kofi ya mabutu. Hawatendi kitu bila strings attached kama orutu. Nina mengi ya kusema bila kuedit. Kabla ninge ile jima inanga exit. Niko solo sitegeme clicks kama Cambridge. Wacha kuletea flower when mapua inapamba. Hatu love ndio tu love back.
Instagram, DJ Stavi 254.
I said the other day I was in charge to thank the Most High God for the gift of life. Yo, and there were people charging me left and right, back and forth.
No matter, fuck you, no prosperity. No matter, I'm not telling you, I'm not.
Mashida leo nimeziri tayo onana. Ati mugenge wa matafula
nimemuacha geto leo. Mnangu sati pombege.
Mtoto mama mtoto Diana nasikia kana moshi pia. Kaite tukaleweshe.
Bakua
fanya kama umepiga shoti.
Bakua
kama ushalewa
mkumposi.
Ini ya wajanja wajanja. Mbie watoto one video. Fanya kama umepiga shoti.
Bakua
kama ushalewa
mkumposi.
Ini ya wajanja wajanja. Mbie watoto one video. Umesikiaje bibi bangi tu? Nilisemaga bringi bangi bo. Nasema bibi bangi. Umesikiaje bibi bangi tu? Nilisemaga bringi bangi bo. Ati mkenge wa matambula
nimemuacha geto leo. Mwanangu sa tuko mege.
Mtoto mama mtoto
DJ Starvey
Moshi pia. Mtoto leweshe.
Yola, give you all my heart. Let me give you all my money. Let me give you all my soul, baby.
Final. Final.
I want you miss me so come baby.
Eh, uomo quando si sample you.
Bama boya kala musa janga bedroom bully.
Chitu funja gala musa janga bedroom bully. Love in Jiora, Jiora. Love in Jiora, Jiora.
Nairobi, Kenya. DJ Sarge, Hyper Boy.
Fly with us. Yeah.
Points on the beats.
Leo ni leo kama shika olai. 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 Wataitana mazee wataitana. Wataitana mazee wataitana. Wataitana mazee wataitana. Wataitana mazee wataitana. Wataitana mazee wataitana.
Pega jeng imeisha saa hizi. Wapi sherehe turuke tushike mizinga. Warembo itisha na bili ni yangu. Kilabu tulewe ambulansi jilete. Sani kulewa siwacha tulewe. Tukule muziki teremusha na wine. Tukiwa na tiny na gigs kwa solo. Mankoko tuakini lakini geuza. Eti hele medai ebungoja shtua. Uponko akuje na hela.
Twitter DJ Stubby.
Leo ni leo kama shika olai. Leo ni leo kama shika olai. Leo ni leo kama shika olai. Wataitana mazee wataitana. Wataitana mazee wataitana. Wataitana mazee wataitana. Wataitana mazee wataitana. Wataitana mazee wataitana.
Ninakuta waba yani kama ni lana. Nakuteka mazee wako basi lama. Ni kwako mashore ni wengi ila utuzigarama. Katoto kageto kanapenda kiganja. Nganja ni kiseti kana chora namba saba. Wajuo na chorea yani sipeni machin. Wajuo na chorea yani sipeni machin. Naheshimu sheria, naheshimu sheria. Kazi kwa bidii basi legeza kiuno, uno, uno. Legeza kiuno, uno, uno.
Leo ni leo kama shika olai. Leo ni leo kama shika olai. Leo ni leo kama shika olai. Wataitana mazee
wataitana.
Wataitana mazee wataitana. Wataitana mazee wataitana. Wataitana mazee wataitana.
Yo, what up Africa, what up fam? It is a homeboy city boy aka Bowazir baby. And I'm chilling out with the baddest DJ, DJ Sonj.
Follow on Instagram at DJ Stubby.
The invention. Another under
Alex is on the beat.
Hatutaki story mob kama wale. Kitu tunadai tu ni mabale. Leta kisirani utapigwa bale. Tukikam nyinyi wote mona silence. Mia moja bado unadai balance. Ita wita piga order tuta finance. Chapa kitu itisha ingine bila woga. Leta lighter, see a smoker. Leta maji, leta kitu inamata. Tuendele ama tusiendele. Hapa ndani kweli kumba ah.
Leo ni leo.
Leo ni leo kila mtu ana wake. Izo lights kila switch nazi wake. Tipsy man, brother man, tuna why one. Ngoma kali, ngoma moto kama fire. Leta lighter, she a smoker. Leta maji, leta kitu ina mata. Tuendele ama tusiendele. Apa ndani kweli umba ah.
Aye, 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 aye. Zime
and think this. I put the back on and me rock and think this. Rock a cold reason and me bother ring this. Me rock and come the bother ring this. But the back on and sing and the wah wah no. Bank over rock and rock and you just a wah wah no. Rock a change and balloon chop chop chop. Bank on and sing and the wah wah no.
Twitter, DJ Stubby.
Bank over rock and rock and you just a wah wah no. Rock a change and balloon yamba de. Yamba forget what come me do what done bad ye. Boom, don't mistake them for a guano. Can you choose them? Matons and choose of Yawano. Boom, chenda, be back for now with a salawano. Ha, you young, the matte chenda, bano. Boom, come back, your name was the Kaba. Man, Bakama. Come back, who's the name was the Kaba. Man, Bakama. Boom, come back, your name was the Kaba. Man, Bakama. Come back, your name was the Kaba.
Follow on Instagram, Facebook, and Twitter.
Listen up, new year, new system, fashion, and me rock yard. Me stand for this, this team just sets that.
But I'm a boda, but I'm a bamba, for a boda, but I'm a bamba, 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 Kaba kaba yenge muzi muzi kaba me me ba kaba 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 yenge muzi muzi kaba me 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 love your love and me love your yen again me love your love and me love your yen again me love my boy and me go be take your same job and my jam be full of my go don't take your same. I love the gun the way gun create them and system them love it them that they got do some that come we do some. Let me take you go far, we do some. Come out where we do some. Come here, you want again, so let us again. Come out, pack your name, we'll see what's in.
Sijukwite jina gani, ama nikwite baby. Umenificha nani nani, ama nikwite sheri. Susu, macho na tabia tuendana. Kachora, tatu kwenye bajangara. Zidisha chumvi nikoshe, nipe kwa mapana nkoroge. Ikishuka chini regeshe, achana na mafisi watete. Vile unani bembeleza kama ni usingizi doro, midoro. Hata waseme watachoka, kwako mini baki solo, mi solo.
Goosebumps, na na na. And come test my banana. Girl, you make me loco. Ah, nikupe poch baby na na na. Upate choto kidogo. Iki kupanda nyonya na 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 na. Girl, you make me loco. Ah, unavyo nibembeleza kwenye usingizi doro, mitoro. Hata watete wanune, misi kuwachi solo, mi solo.
Chenga kama wanyama unavonipa mwanzo na data.
Oh yeah yeah. Ah, sasa mbua nionyeshe shaka. Hey. Unavyo kata ndo mimi na data. Ah. Nichambue kama karanga. Hey. Ah, unavyo nibembeleza kwenye usingizi doro, mitoro. Hata watete wanuni misikuwachi solo, misali
msali.
I don't let me die.
DJ Stavi.
Winera gahinda sheri
DJ Sort.
Da shakuru kundo hani. Oh no no no. When I'm getting on a baby.
Oh no.
You weapon on your guy.
Oh no.
You tumma bangureba. Akakanu kakureba. Erega nugatinye.
Oh no.
Nawe nagurisha sha.
Oh no.
Vayo bangu vayo nenda gucha. Oh. In the Susie.
Baba lipa ushuru weo, liza kiatu, mimi nina makwatu. Nikisema maneno wa mawili ya umatatu. Sari mikali pwani wanazita chatu. Ulio na kufunza kitu katiombea na udaku. Ni pointless kama vidole ni mbili. Ngela make hit, seni kamili kamili ah. Nisha watega hiki nikitenda wili. And I don't do shit kana hisi so dhahiri.
Iliki zingiri shimoni. Moshika ishiki, kingine kinguoni. Kingine kisoft, kingine kiule pangori. Kingine katoshi leta beef, jaza pori. Deni kiki, weza mafukoni. Kamusa kijiti, mini makoroni. Jeshi ya kubetu, nji tushinda kilore. Jeshi ya konyagi binji inadi sokoni. Jeshi.
Sakazo,
Na sisi hapa tunasaka do wako bize wanasaka tu nyo. Na sisi hapa tunasaka do basi bounce, 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 bounce. Ongeza hewa, tukacheze dance, 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 dance. Usiogope cheza na rende bounce, 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 bounce. Ongeza hewa, tukacheze dance, 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 dance.
Waskaga DJ Rambo wanatoka siambataka. Kuna vile mi uboda adi wanagomba taya cheki. Mindio zing mindio papa kucha chimbitisha doba na inakuwa banga. Na misa batari gende nena hit kama hama. Niko makamba tali na jicho ni nyambatanya. Nazitoka kiwa kanda na nacheza firirinda eh. Kujina isinama mtoto mame imbitiva na napenda fotomoto. Na kumbudula mjamo anadini mchome kolo. Na zikishimbiti kanda mteka kimangoto. Na doba imenda shule utatha ni tai chi.
Wako bize wanasaka tunye. Na sisi hapa tunasaka do. Wako bize wanasaka tunye. Na sisi hapa tunasaka do. Masi bounce, 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 bounce. Ongeza hewa, tukacheze. Dance, 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 dance. Usiogope cheza na rende. Bounce, 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 bounce. Ongeza hewa, tukacheze. Dance, 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 dance. Ogope, cheza na rinde. Mtiriri imeweza mtaratara. Mkururu inataka wala kamba. Mangoko wanataka tu waluya. Mi ni mluya, shata unajua.
In and out the bamboo forest. In and out the bamboo forest. In and out the bamboo forest. Who will be my partner?
Moko, koko, joche zenupo. Mono, poli, alafu mkokoto. We ni model, ni kupige photo. Tuki maliza, ni kubariki mtoto. Wako bize wanasaka tunye. Na sisi hapa tunasaka do. Wako bize wanasaka tunye. Na sisi hapa tunasaka do. Basi bounce, 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 bounce. Ongeza hewa, tukacheze.
Bounce, 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 bounce. Anjikumye
Instagram DJ Stavi 254.
Money, money, money kututa. Money, money, money kiapata. Money, money, money kayupata.
DJ Sound.
Wine, wine, baromwe, wine,
wine,
wine, o baba fabafe.
Yogeza, yogeza, yogeza mubiri kwa. 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 Make your body talk. Make your body talk. Make your body talk.
Wine, 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 barumwe, wine,
wine,
wine, obaba fabafe.
Yogeza, yogeza, yogeza mubiri kwa. 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 Alianyi nila kusararewe. Achimasira nebati kwa nove. Banyo mirwa bari ya kuseba bafunye.
Chia make a body work, make a body work.
Wine for daddy, wine for panda. Engage your big gula baby, eri on sika. Engage your wate ga story munda zonzita. Engage your big gula nenga tude kwa kada. Yegwe muwala ale mumba ze gometa. Bila wazo vyangebio na ovi meketa. Bulika denze sipo wa sipo wa kuketa.
Money, money, money kayo.
Tusawa,
DJ Stavi.
Tusawa, kama ni sheshe watapagawa, upagawa. Yani tuko fule kikosi, wanya mwezi wadosi. Ya, 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 ya. Mr. Hennessy, DJ Dekla, you market 001. Ya, 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 ya. Fanya hala hala, sote tuko sawa. Wendo nachelewa, yani full kujachi ya hadi umwagera.
Sema awalete, yeo walete. Tumejiko kikinuma, awalete.
walete wote simindo Kenyan boy Diko na Sudi boy aya Chocho kwa chocho mipaka yote Waje wa sokote ipepete walete aya Waje kadalika Kwenye meza yetu tumejazalika aya Vichwa vimeharibika Papa full sheshe hakuna kuzima aya aya Wika bombe bombe Last chance to gonge Vidonge ice steam steam zibande Fanya hala hala Sote tuko sawa Wendo nachelewa Yani full kujirusha leo
Sema awalete Leo walete Tumejiko kikinoma Awalete Wewe walete Wala wewe usiwe na noma Awalete Leo walete Tumejiko kikokie Awalete Leo walete Ayayayaya
Walete Toto akisa uni
Walete
Toka Mombasani
Walete
Niko fresh, vile ninava It's my choice, saka anishikata Hard choice, take a look at
that This is DJ Sarge DJ Starvey
Kama race mbuzi ndo rende so miuringa Na misi kitanda usidhani utanitandika Buzz kuzipanga si of course utakatika Baminto, baminto Niko on hits daijiko Sinyongi hadipenga nwae kiko Iyo bash si bash kamisiko
Sasa, fit Uko shui kitu utafit Na bebe kimogika utasip Nataka tukue friend for keep G, na G Mike songu wote wana T Vile nilimo chaka ni mdik kudik Side right fail wanna pick kupik Cheat
kudik Vile nilaka niko fresh Vile ninava It's my choice chaka aki nikata Hard choice take a look guy guy My boss
Fanya first to come First to come Fanya first to come First to come
Unawika chuma inalika Debe kuanganya suti kusiki Koma ubao chuma hawezi maliza Canada I head na ulimi meumika Ngeo iso tinoi nina chuma upiga noise Nina geri flanish anda mademo napenda toys Ngori ngori ni atirapa bila pesa ya nikoi Mini ngori manzi yako unicheza kikiwoi
Weka weka pedipus, mapatikus Sha, sha, da ziko kwa ripo Tunavuta konki juni bagiko Zimeriet, ai ai ni makariko Leonta wadishika karanga Uski kuna bobo kwa ni blanda Uski niko jaba sana manga Ndawateka wanwa nitawapanga
Vile nilaka, niko fresh Vile ninava, it's my choice Saka aki nikata Hard choice, take a look, guy, guy My boss,
fanya first to come
Nika uya mina left
First to come
Mina left
Fanya first to come
Nika uya mina left
First to come
Hard to get
Fanya first to touch
Ushikaji noma sana Ushikaji wengine maslipi sana Ushikaji gani kudisha na nyuma Ona touch na sudi wa meja pala na jana Ushikaji vip Nikiondoka kisogo nina lilona Yani kwani vip Unaropoka hadharani na kuwala Ushikaji gani ukikosa mwanao nikipata unakunja Nikizipata unataka lenao ila zenu mnafunga
DJ Stavi
Sio mwanangu nimekudiliti Nishagundua kuwa waste bitch Una mkua diademu wangu viti
DJ Sound
Gegu na katako li Kama rafiki umwelewe
Punguze
Ropoka ropoka achelewe
Punguze
Ukimuona sio
Punguze
Anapenda mademu wenzio
Punguze
Anapenda bata ana kazi
Punguze
Rafiki gani mdu wanzi
Punguze
Rafiki gani kwenye raha
Punguze
Nimeshida bali anaka
Kuna mtofauti kati ya mwana na rafiki Mwana wasaliti Mwana neza kawa msheshi kume ni mnafiki Mwana kipata kidogo anajiona pipi Mwana hambiliki sasa uyo ni mwana au ni kiti nimeshai kuwa na mwana fulani hivi. Enzi tunafisia kujiona kwenye TV. Kipilicho mshamba kazo bedo prof cheesy. Yeah. Uliza squeezy nana nifimbia kama pisi na ni mchizi. Mwana gana na kukata mkono. Mwana hanyamazi mpaka na nuka mdomo. Anasambaza mbea kama na kufanya plomo. Kiona wewe mnyenyekevu kama mwali mpona somo. Okay, wana wakukuzushia punguza. Masnichi punguza. Wana wapirungu mimu nyewe nshao punguza. Wana kuropoka diyo nuksu. Kimona mpenzi wangu kona mchizu kiniambia na kupunguza mpumba.
Kama rafiki umwelewe.
Punguze.
Ulepoka ropoka achelewe.
Punguze.
Ukimuona sio.
Punguze.
Anapenda mademo wenzio.
Punguze.
Anapenda bata ana kazi.
Punguze.
Rafiki gani mduwazi.
Punguze.
Rafiki gani kwenye raha.
Punguze.
Tumeshida bali alaka.
Tatizo nzuri wana umekupanda kichwani mwako.
DJ Stavi
unanita
DJ Sarge.
Wengi wanakutaka wao kutwa roju juu. Unatishia kuondoka kwako. Subutu olewa. Olewa. Mapenzi ya mani ya moyoni. Ondoka kama tuendani. Misibisha nina wewe. Ninapoteza imani. Olaiti kama ungejua. Ungenipa tumaini tama sikate. Kama itokula kwako na misijali. Elewa wapo mademo na unitamani. Chunga mdomo wako tadhali. Usije nirudisha kwa nasa za dunia.
Hyperboy
uliwana unaliwe.
Twitter DJ Stavi
uliwana unaliwe. Yeah. Uliwana unaliwe.
If you want to go,
go.
If you want to stay,
stay.
If you want to go,
go.
Tusiru shanero.
Tena pengine tu kwa ndoto. Ukitha nitakufatilia. Yamenifika hapa kwenye go. Mdomonya na karibia. Mapenzi ya mani ya moyoni. Ondoka kama tuendani. Misibisha nina wewe. Ninapoteza imani. Olaiti kama ungejua. Ungenipa tumaini tama sikate. Kama itokula kwako na misijali. Elewa wapo mademo na unitamani. Chunga mdomo wako tadhali. Usije nirudisha kwa nasa za dunia. Uliwana unaliwe.
She queen nota
Diaspora's youngest DJ.
Uy tu me ya juguera.
DJ Starvy.
Munda sound yawe. Ukunda tachi yange. Chongu kundira. Niwi nangira. Aguni indira. Yeah. Oh. Uri yorosha. Urangorera urabarusha eh yeah. Sound it
sound
your sound it
sound it
sound it sound it sound it sound it sound it sound it sound it sound it sound it sound it. Yeah. Utaza tumando jesha.
cha cha cha. Uburyo yenagumyeho, ah baby, uriyoroshya, urankorera, urabarusha, yeah, yeah. My sound is your sound.
Hey yo, mambo vipi, this is your boy Kamu Guy, and I'm hanging out with DJ Sanj, the Hyperboy.
Madenge kagwe generali wa madenge, yeah. Drip iko sharp kama wembe, hater misi jalishi na wewe, chain chain itabidi unipende manyege, niki speed tukigenge, niko rada kama super na kibenge, shika mawaidha come come nikujenge, mini classic pilipili na maembe. Hadija, Hadija, unachazanga kaka ninja. Mbogi ya madenge, mbogi ya madenge. Hadija, Hadija, unachazanga kaka ninja. Mbogi ya madenge, mbogi ya madenge.
Super ana float kwa ukuta, ana dust spoon fidewe mambuta. Na Kenya mina taka ni akuga, ajwe kumix pizza na skuma. Ajwe kufunga pampas na nyuma, ajwe kudance genge tona rumba. Alejandro ana konga critical, the way to his heart ni kwa genital.
Hadija, Hadija, unachazanga kaka ninja. Mbogi ya madenge, mbogi ya madenge. Hadija, Hadija, unachazanga kaka ninja. Mbogi ya madenge, mbogi ya madenge. Kagwe, real talk, mini rockstar. Kweli kuna kitu mina kosa. Madenge kakibaki wanatosha. Ngoja usha washa shade na kopka. Ngori balozi wa machopi. Ngozi dhahabu haikosi. Mbogi waroro na manoti. Moshi ukitaka mindyo kiongozi. Hadija, Hadija, unachazanga kaka ninja. Mbogi ya madenge, mbogi ya madenge. Hadija, Hadija, unachazanga kaka ninja.
It's a million boxes.
I've been a rapper from the days of the diaper. I didn't know kuwa hap ndiyo shada. I didn't know kuwa ngarada kama kawa. I didn't know kuna kuwa ngana trouble.
Baby, get off, let me hand it on. I'm gonna drive you in a limo all a rumble. And everything you ask, I'm gonna bring a double. Everything double, double, there won't be any trouble. Venesa na ye wambo, to cheza double, double. Mwesha nye huko lando, bedi ni bossy kanso.
Venesa na ye wambo, to cheza double, double. Mwesha nye huko lando, bedi ni bossy kanso.
Jina ya kizabe wana nitaga jainu. Kikoro kikam nipatiwe nikindia. Mrepresentin kia ngombe mtayangu damu. Tuvangi magamusu kuvalia matimba. Malags, majoro docking na mateva. Dogo gyo nikesho so jipange kuteveva. Rasta forever, tomorrow and ever. Ganja milava, cigarette mineva. Kauna jua unapenda kushikisha tire. Ruka ruka na uweke mikono juu ya ceiling. Kakuna kitu napenda ni kushika nyau. Nina mashahidi kina tabe kina lau. Bro mbona unata kaleta madharau. Na nikiwa na datako nilimkaba bila ngao. Chana na machwa niwesa kanya rangia thao. Siki dem kimechapa kina taisha mambo hao. Baby, get off, let me hand it on. I'm gonna drive you in a limo all a rumble. And everything you ask, I'm gonna bring a double. Everything double, double, there won't be any trouble. Venesa na ye wambo, tocheza double, double. Mwesha nye huko lando, bedi ni bossy kanso.
Venesa na ye wambo, tocheza double, double. Mwesha nye huko lando, bedi ni bossy kanso.
Mini mjana mo, sitashika hiyo haga no. Ntakubamba na kubanjuka kama Odina. Uko na dina, itabidi tuenda sapana. Bag ya kubai mamzinga full na. Mindo king, nita king peli gafu yangu kong. Nikikofi ya ukam na kathong. Akigamba haya, jumi siyo laya. Haija, mini fire fire kama waya waya za umeme. Mini wembe siyo embe meza tembe.
Morio sini clean taflan kama Billie Jean. Wanipata na ka Jing Jong huko Hong Kong. Akapeli long side Jainu. Safisha nimetangwa nataka nyama dabo. Lalafu pale juu ongeza chapo dabo. Makoro na mashash na kwambia niko dabo. Kwa his song track inajita dabo dabo. Penda fieka fieka sienye kama John Rumble. Sezite kama nzi amejibeba matrouble. Sijafika ligi so sipendi makolabo. Na vikombe za karofo ziu kam dabo dabo. Mine penda jigi rape kama hiyo mango. Dhudha nayo awe amejibeba matangle. Kisha toto awe ni yule hana maringo. Na tena anapenda kushikisha kiombidhi. Mine penda jigi rape kama hiyo mango. Dhudha nayo awe amejibeba matangle. Kisha toto awe ni yule hana maringo. Na tena anapenda kushikisha kiombidhi. Hey, in a the place where you burn and chill up. Pande za luku suchafu wa fila. Deka deka sindo tulia. Naka uko na zogo justa ingizia.
In a the place where you burn and chill up. Pande za luku suvali ya fila. Deka deka sindo tulia. Naka ni zogo sita ingizia.
Baby get off let me hand it on. I'm gonna drive you in a limo all the rumble. And everything you ask I'm gonna bring a double. Everything double double there won't be any trouble. Venesa na ye wambo tuacheza double double. Maisha ni huko lando bedi ni bossy kanso.
DJ Starvey
producer Blackstar.